babepi mpetela yohlala nolova kathi kumnandi mabebotolova ofuna umuntu akabepi mpetela yohlala nolova kathi kumnandi mabebotolova ofuna umuntu akabepi mpetela yohloma nolova kathi kumnandi mabebotolova ofuna umuntu akabepi mpetela yochila nolova kathi kumnandi maye hodwa majinya
Mabebotolova.